Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Numwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi ugezweho nange Venuste Nshimiyimana. Mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu, umubyeyi witwa Nikuze Tasiana yatandukanye n'umugabo we Firmin Nyamwasa bageze ahitwa Inyabibwe mu cyahoze cyitwa Zaire. Yari kumwe n'abana be bane. Umugabo we Nyamwasa yasigaranye umwana umwe Sano Philibert wari ufite imyaka itandatu, amutahana mu Rwanda. Yarize abapadiri, ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga ashaka mama we n'abavandimwe be. Padiri Sano Philibert atuye mu karere ka Nyamagabe, umurenge wa Kibumbwe, akagari ka Kibibi, umudugudu wa Rwezamenyo.
Hari umubyeyi nabuze, umubyeyi wanjye mamubyara, nkaba rero nari umwe mu bana umubyeyi yari afite. Twari abana batanu muri famiye yacu. Ubwo rero umubyeyi witwa Nikuze Tasiana tukaba twaraburanye, ndetse n'abo bavandimwe bose uko ari bane twavukanaga.
Ubwo mwaburaniye hehe?
Yo, twaburaniye ahantu hitwa Mangeri.
Aho Mangeri niho mwari mutuye?
Njye amakuru mfite nayo nawe na muzee wanjye waracyariho witwa Nyamwasa Dimini. Mbwira ko nyine umubyeyi twaburaniye aho ngaho hitwa Imangeri.
Ariko yakubwiye umwaka?
Umwaka ntabwo yawumbwiye, ashobora kuba atawibuka. Ariko ndatekereza ko ari hagati ya za 1995 na 1996.
Aha Mangeri se ni muri Kivu ya ruguru?
Njyewe Justin ntabwo mpazi, umubyeyi nawe ndi mubaza numvaga avuga ko atahametereza neza. Ubwo rero akubwa hari andi makuru naje kumenya nyuma ko umubyeyi ariyo nyine ajyaho nyine mbabwire wenda ya nyuma duheruka ye.
Yego.
Hari umuntu wampaye amakuru ambwira ko mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'umunani ahantu hitwa Imasisi ku musozi wa Mangeri, ahantu hitwa Igatoyi ku gasongero k'umusozi waho nyine wa Mangeri. Ariho yahuriye n'umubyeyi Nikuze Tasiana, akaba yarabagara ku musaza witwa Rutagango. Ngo umusaza wari muto muto w'inzobe. Aho rero babaga hakaba hari n'igiti gito gito cyabagamo ducuramo. Umusaza witwa Kagango yaraturanye ngo n'uwitwaga Ntawuhezinda wari ushinzwe gurupoma. Ubwo ndakeka ari gurupoma yaho kuko ntabwo njye nyizi. Uwo rero Ntawuhezinda yari afite umukwe witwaga Hatangimana. Hakaba rero muri ako gace ngo harabaga n'uwitwaga Musema waje kwimukira nyuma ahitwa Igoma. Amakuru ya nyuma bambwiye nayo ko umubyeyi witwa Nikuze Tasiana.
None se bakubwiye ko yabwa kwa Kagango kubera ko Kagango ari wari umucumbikiye?
Yego, niwe wari umucumbikiye.
Nta bandi bene wabo yagiraga muri ako gace ka Masisi?
Nta bandi bene wabo yari ahafite kuko yari umuntu uhunga bisanzwe. Kuko ubwo wenda sinzi niba ndibabwire nahavuka kugira mwumve ko ntaho yari kubonera bene wabo aho ngaho.
Yego, biramfasha kubimenya. Avuka he, yageze Imangeri aturutse he?
Yego, nibyo ngiye kubabwira. Avuka mu cyahoze ari komine Ntongwe, yari sekiteri Gitovu, Serire Kanyegera.
Muri komine Ntongwe hariya hepfo ya Zatambwe?
Aho ngaho rwose niho yavukaga. Akaba yaravukaga ku babyeyi babiri, ari menshi Foste ndetse na Nyiraminani Patricia.
Ubwo ntangiye gusa naho mbyumva noneho yageze Masisi ahunga.
Nyuma jenoside imaze gutera mu Rwanda yahunganye n'umugabo we witwa Nyamwasa Firmin nyine n'abana be ntangiye Sano Philibert. Ubwo rero ariko ahunga yarabaga Inyanza yashatse, Inyanza hafi ya gereza.
Yego.
Ubwo rero yaje kuganira aho ngaho nababwiyeza aho twaburaniye. Aho twaburaniye muzehe habimbwira yambwiye ko ari ahitwa ajya kwicaranwa na hari Cyangugu, hari agace kitwa Cyangugu. Nimbyibuka ndababwira ntago ari aho, ntago ari Mangeri, ntago ari Mangeri aho baburaniye.
Mbese wowe wari ufite imyaka ingahe Padi?
Njye nari mfite nk'imyaka itatu, uburyo ntari kubasha kubitandukanya. Rero yaburanye nyine n'umugabo we Nyamwasa Firmin, ari we njye twagarukanye, ubwo niwe papa umubyara. baburana ari kumwe na bavandimwe abavandimwe bane nabo ngiye kubwira amazina yabo
none abo bavandimwe bajyanye na mama wawe cyangwa se nabo mwaraburanye muri ako kaduruvaye
bajyanye na mama
bishoboke ko baba bari kumwe
bishoboka ko baba bari kumwe
wowe wagarukanye na papa wawe mwenyine
twenyine
abo bandi bane basigara imasisi
ibashigaye aho ngaho nyine tumaze kuburana nyirizina ariko nyine ya makuru nabahaye umuntu wambwiye amakuru avuga ko icyo gihe bari bari kumwe nabo aho imasisi ku musozi wa Mangeri
abo bavandimwe bawe basigaranye na mama wawe bitwa bande
hari abana b'abakobwa babiri abona kurikiraga ngira mu mwanya wa gatatu uwitwa Muhaye Urukundo Philomene n'uwitwa niwe Mugeni Florence akaba n'abandi bana b'abahungu babiri bankurikiraga uwitwa Mpano Musingo Fidele wari uzwiho ko yari ikiragi n'uwari umuhererezi witwa Manireba Eric
none Mpano Musingo babwiwe n'icyo ko ari ikiragi nimba yaragukurikiraga yari afite yenda imyaka ibiri ku myaka ibiri yaratangira kuvuga
yavutse 1992 kuko yavutse 1992 Mpano Musingo Fidele birashaka ko baba barabonye yuko adafite ubushobozi bwo kuvuga
hanyuma uwakurikiraga Mpano Musingo yitwa nde
yitwa Manireba Eric yaravutse 1994
abo bose kuva muri 1996 kugeza ubu nta makuru yabo muzi
kereka yandi nababwiye mperuka y'umuntu uvuga ko yababonye 1998
nta buryo wigeze ubona bwawe washoboraga gukoresha bwo kugira ngo utume nk'umuntu masisi mubwira uti uzambarize
njyewe ku isi cyanjye ntabwo nigeze mbasha kubona uburyo bumwe nakoresheje ntabwo bwiwe butanga igisubizo nari naraciye muri Croix Rouge ya Nyamagabe mbahare done zose ziba zikenewe ariko nta gisubizo nigeze mbona nabona hamagara mbabaze aho bigeze ntabwo wamaga igisubizo kigaragara ko byaba byarageze aho ngaho
ubwo ni ukuzashakira Mangeri aho za Rubaya za Gatoyi naho hose bishoboka ko ariho aherereye niba uyu musaza Kagango akiriho
yego
ubwo tu yadufasha niyo aba atakiriho ntiyabura abamukomokaho
ndi makuru nane nkeka yabafasha
yego
hari akazina bakundaga kunyita bakundaga kunyita Sarupesi ako niko kazina bakundaga kunyita ku buryo nkeka wenda bavandimwe bashaka kuba ariko bari bazi kurushwa bamenya sano kuri beri
bakaba bamenya ko ari wowe ubashaka none abo bavandimwe bawe niba bakumva muri kano kanya hamwe na mama wawe niba kuko bari muri kariya gace ka Kivu ya ruguru mu karere ka Masisi niba ariho bari bakaba bakumva muri kano kanya ijwi rya Amerika rirahumvikanira kuri FM ku maradiyo atandukanye niba bakumva muri kano kanya bazibuka Sarupesi ariko babwire icyo ufite ku mutima padi
icyo mfite ku mutima icya mbere babaye banyumva ndabifuriza amahoro y'Imana ariko kandi nifuza ko batashye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda byashimisha cyane kongera kubonana n'umubyeyi wanjye abavandimwe tukaba twafatanya kubaho neza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ikindi umusaza papa umbyara ari we papa w'abavandimwe banjye nawe aracyariho ku buryo nawe ntekereza ko yakwishimira kongera kubona umuryango we ndumva rwose ibyo bintu byanshimisha kubashishikaza gutaha nicyo cya mbere bakaza mu gihugu cyacu nkongera nkishimira kubana nabo cyangwa se nabo wenda mu gihe abona bitarashoboka bakabana amakuru icy'ingenzi ni ukongera guhura nabo tukabana mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bye biri mu byanshimisha ubutumwa mbaha ni uko bagira iyo nyota yo kugaruka mu gihugu cyacu
Padre San Philippe rero urakoze kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga radio y'ijwi ry'Amerika iragutumikira ngaho ukomere kwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane namwe kubufasha mudahema guha abanyarwanda
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona Wiki kintege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Tugume mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine I Nyamirambo hafi yo kwa Mutwe hari hatuye umugabo witwa Jean Bosco Nkurunziza wavukaga I Rutobwe mu cyahoze ari prefetura ya Gitarama uyu Nkurunziza aciye ukubiri n'umugore we Mukagatare wari ukuriwe bari mu kwihisha umwana we w'Imana Angelique wavutse mu kwa gatandatu mirongo cyenda n'ine arashaka kumenya amakuru ya papa we Kawimana Angelique atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gatenga akagari ka Nyanza umudugudu w'Isonga
nagirango mumfashe kumenya nimba umuryango wanjye baba bakiriho bambwira ko papa wanjye ngo yapfuye muri jenoside ariko ntabwo babizi neza ubwo nifuza kumenya nimba koko yaba yarapfuye cyangwa se ariho n'umuryango we ntago nkuzi kuko ntago mama yarabazi ntiyari azi n'iwabo ubwo mba mvuga ati nifuza kumenya nimba byibura n'umuryango we wabo hari nimba koko we yarapfuye
papa wawe yitwaga nde
yitwaga Nkurunziza Jean Bosco
yaratuye he
babaga I Nyamirambo kwa Mutwe niho yabanaga na mama ariko bambwiye ko avuka aho bita mu Rutobwe hari Igitarama
amakuru ufite kuri papa wawe ninde baguhaye
ni mama
muri 94 mama wawe na papa wawe barabanaga niyo bari bakibana niyo bari bakirwubaka
yego
bari bakiri batoya
yego bari bakiri batoya
ni ukuvuga ko muri 94 jenoside itangira wowe wari utaravuka
yego njye navutse mu kwa gatandatu
mama wawe icyazi ni amazina ya papa wawe ariko se akamenya yuko akomoka I Rutobwe hari muri Gitarama hari andi mazina yo mu muryango wa papa wawe kwa sebukwe hari andi mazina yigeza guha azi
yambwiye ko ntaya
bari batarajyayo
yego
bagiye kuba ko yari ataramujyana ngo amugeze mu rugo amwereka ababyeyi mbese hari ya mihango ya Kinyarwanda yo kugira ngo imiryango imenyane
yego ngo bari buzajye ku itariki 28 z'ukwa kane
Angelique uri hano mu kiganiro agasaro kaburaga nyuma y'imyaka 30 jenoside ibaye nyuma y'imyaka 30 uvutse nyuma y'imyaka 30 papa wawe atashye uje gushaka umuryango we turashakira muri Rutobwe ya Gitarama ndahamya yuko ntabwo hazabura umuntu umenya yuko hari umusore muri 94 yari umusore Jean Bosco Nkurunziza hari abantu bazibuka ko yari atuye hafi aho kwa Mutwe abantu aho kwa Mutwe n'ahantu hazwi cyane ntabwo tuzabura rero umuntu uzamenya yuko Jean Bosco Nkurunziza yarahatuye akaduha amakuru niki mama wawe yakubwiye batandukanye bate
yambwiye ko jenoside itangira babaye nk'ababurana buri umwe agiye mama yaragiye kwihisha nawe indi nzira baraburana aburana mama kuko yarakuriwe ananirwa gukomeza kugenda aguma hafi aho ngaho azi wenda ngo aribuze kumushakisha mubone birangira batabonanye mpaka
kugira ngo utangire kino gikorwa cyo gushaka papa wawe umaze kumenya ubwenge birumvikana ntabwo wabonaga papa wawe mu rugo wabajije mamuti mbese nkayandire mbuti mbese mama wambyaye papa wanjye ari hehe icyo gihe umubajije icyo kibazo yagushubije ate sinkubajije ngo yagushubije iki yagushubije ate
yarambwiye ngo yarapfuye
komera kuba uri mu kiganiro agaseru kaburaga uyu munsi uravuga uti ko papa wanje yaba atakiriho ariko ndashaka kumenya umuryango we aho uherereye urashaka kumenya niba agifite hari umuryango we warokotse waba ufite basokuru banyogokuru banyogosenge babyara bawe se basaza bawe bo kwa so wanyu bo kwa mbese uravuga uti ndashaka kumenya umuryango wanje aho papa akomoka kugira ngo kino gikorwa uvuga uti ngiye kujya kuri radio mbivuge ntago ari ibintu byoroshye ariko nkunda gushishikariza abana nkawe kubikora n'abakuru kubera ko harimo ubuvuzi harimo kuvuga ikikuri ku mutima hari ubuvuzi bwo ku n'ibintu bihahamura umuntu ubuzima bwose ariko burya iyo biganiriye cyane cyane harimo n'ukwizera kubishoboka ko Imana yakugeza ku muryango wawe burya n'ubuvuzi bwiza kugira ngo ufate icyemezo cyo gutera iyi ntambwe uze mu gasaro ka Buraga Angelique niki cyabiguteye
nakunze kubyumva kenshi abantu mwagiye mufasha bakabasha kubonana n'ababo kuko hari uwo numvishe mwafashije nawe ari umeze nkanjye nge narabitinyaga kuko nta muntu wa twari tuzi ntituzi ngo iwabo ngo ni karitsiye nkumva ko bitashoboka rero ndabumva umuntu mwafashije nawe utari uzi na bene wabo utari uzi n'agace gusa zi karitsiye gusa ndavugane nanjye byashoboka ko bamfasha niko gushakisha uko twavugana
urakoze cyane kandi wagize neza kuri papa wawe Jean Bosco nkuru nziza navuga ko byoroshye cyane kubera yuko tuzi neza ko akomoka kwivuko muri commune mucyahoza ari commune Rutobwe mucyahoza ari prefecture ya Gitarama abanyarutobwe mwese mwari benshi mutuye Kigali mwari benshi hari na bamyenzi mwari mutuye Nyamirambo abari batuye ngaho ho ku kwa mutwe hitwa kwa mutwe na nubu bari batuye hafa kwa mutwe uwamenya aho Jean Bosco Nkurunziza yakomokaga yaturangira Jean Bosco Nkurunziza icyo gihe yabanaga n'umudamu we wari ukuri w'icyo gihe muri 1994 Annonciata Mukagatare uwabamenya akamenya umuryango wa Jean Bosco Nkurunziza yadufasha kugira ngo dufashe umwana we Angelique Uwimana kugira ngo bamenye yuko Jean Bosco yashibutse none Angelique abantu bo mu muryango wa papa wawe n'abanyarutobwe wasangaye n'abo muturanye aho ngaho mu Gatenga hari abahari ndahamya yuko kino kiganira gasaro ka Buraga nikimara gutambuka hari abari buguhamagare bari bumpamagare bambwire bati uwo mwana ni uwacu ndasaba cyane kugira ngo nimba hari igitangaza kigomba kuba kibe nyuma y'imyaka 30 none niba hari abanyarutubwe bakumva bakakumenya akawawundi baririmbaga ngo takana kajya kurenga narakabonye ndakamenya niba hari abanyarutubwe bakumva abo umuryango wa papa wawe Jean Bosco Nkurunziza niki ushaka kubabwira
ndashaka kumenyana nabo bikunze kuko nifuje kenshi kumenyana n'abantu bari bafiya papa bakambwira uko yari ameze ibyo yakundaga ko bajya bambwira ko ngo tunasa cyane mfite amatiko mbese nimba bishoboka banamfashe menyane n'umuryango we nanamenye uko yasaga n'uko basa byayo byose ubwo turasa nabo
Angelique Uwimana ndagukomeje kandi ndasaba cyane kugira ngo iyi ntambwe wateye iza gusohoze ku cyo wifuza abantu bose bumva agasaro ka Buraga muri kano kanya bakomoka cyane cyane muri commune mucyahoze ari commune Rutobwe mucyahoze ari prefecture ya Gitarama ababaye i Kigali i Nyamirambo hafi yo kwa mutwe ababanye na Jean Bosco Nkurunziza baza hakomoka badufashe tumenye umuryango we ngaho rero Angelique ndagukomeje ndagushimiye nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane.
Agasaro kaburaga.
Agasaro kaburaga.
Mu mwaka wa 2021 igihe abanyarwanda bari barahungiye muri Tanzania batahukaga umwana witwa Rafiki wari ufite imyaka 6 yaburanye n'ababyeyi be yatoraguwe n'undi mubyeyi wamureze amukunze aramukuza. Rafiki bahimbaga sugabo arashaka umuryango we ushobora kuba uri mu majyepfo y'u Rwanda. Rafiki atuye mu karere k'Uburasirazuba, akarere ka Gatsibo mu murenge wa Rugarama, akagari ka Kanyange se mudugudu wa Kazinga.
Yewe muri ba bana nyine baburanye n'ababyeyi duhunguka tuva Tanzania.
Yego.
Hanyuma ntari nava muri Tanzania neza mbamburanye n'ababyeyi nyine nari nagiye ku kiyaga cy'amazi kunywa amazi. Nari mfite imyaka 6 ubwo nje ndababura bari munsi y'igiti cy'umunyinya. Inje mvuze rero mpura n'undi mugiraneza w'umukecuru arambwira ati se ko wabuze ababyeyi urumva uri bubabone. Ndavuga ngo wapi kuko byari muri cya gihe cy'akavuyo nyine bajya batahuka. Avuga ati rero ngwino umutware mumushyire mu bandi bana. Ubugaranza na mbanderewe gasibo nyine niho narerewe ndakura. Icyo gihe Croix Rouge yigeze kuza isanga nagiye kwiga barampishira nyine ngo ntago bahageze kandi Croix Rouge yaraje ndabimenya kuko babonaga nkora neza nk'umwana wabo baba barampishiriye basubirayo. Hari undi mu mama waje ampa amakuru ngo iwanyu ngo ni mu majyepfo ni za Nyanza nshatse kumukurikirana neza kuko derese zose yari azimaye numva ari ababyeyi banjye rwose. Ndamubwira ati se wanjye niwe wenda nkazanagura ngo wapfe inzu iwangeze ngo kere kubanje ukangurira ngo kuko namenye amakuru yawe uko bakize. Ndavuga se babonetse wenda ko bakwitura bakanaguhemba wambabariye abanyishe mu bwonko yari yampaye amakuru ahagije kanumva ko ari ababyeyi banjye. Ndavuga ati rero numvaga agataro kabuze gashoboye reka nze tukwandikire ube wadufasha.
None amakuru naheraho nayahe amakuru yaguhaye afatika wumva yatumye wizera ko bakubwira ari ababyeyi bawe nayahe?
Amakuru afatika nuko umwana ngwa mu ntege yambwiye muzi.
Yitwa nde?
Yitwa Sauti.
Sauti ni murumuna wawe?
Sauti.
None se kwari ufite imyaka 6 muri 2001 wari umwana uzi ubwenge, papa wawe amazina ye urayazi?
Yose ntabwo nyazi kuko duhunga ntabwo nari nzi ubwenge kuko nagiye mpetwe byanga bikunda. Ahubwo duhunguka nibwo nari maje guta Kenya nari nzi ko na Tanzania ariho mu rugo.
None se papa wawe ntabwo wari uzi uko yitwa?
Nari muzi izina rimwe.
Yitwa ngo iki?
Iye.
Mama wawe akitwa nde?
Akiruta Imana.
Ntabwo wari uzi aho bakomoka? Ntiwari uzi n'ibi wanyu muri abo mu majyepfo? Mwari abanyabutare se? Mwari abanyagikongoro? Iyo bavugaga mu rwumvaga iwanyu ari hehe?
Makuru menshi yigeze aza nyine babimbwira ko ndi mu majyepfo aho muri Nyanza kuko hari n'abana aho narerewe nyine nakavuze wenda ko tuvinimo kuko narereweyo. Bagiye guhungira mu nkambi y'Abarundi ubwo baza guho nabo bana ba mukecuru nyine baravuga atari ko hari umwana baburishije. Ubwo n'ubindi mwe na data nyine bavugaga ati hari umwana baburishije hanyuma babwira ati se mwumva yitwaga nde? Turahuza ati yatubwiye ko yitwa Rafiki. Ati uwo Rafiki rero iwabo bagarutse inyuma kumureba baramubura ati ariko n'uw'Ibutare. Ati iwabo batashye baje babivugiye mukecuru kuko bahungukaga bavuga ngo mu Rwanda n'ubundi hatuje ngo hari amahoro. Umukecuru avuga ngo sinago natanga umwana wanjye Imana ati nibusure Imana yampaye mu nzira. Uwo agakomeza andwanaho ejobundi aza gupfa bihita bibyara impinduka. Amaze gupfa rero barantererana nuko nahise ngira agahinda nkavuga ati se n'ubundi sinahambye ngo bimenye kandi amateka yanjye bayanyuzeho buri gihe ngo mu rugo barahari reka nzi nzahaguruke mbere. ejo bundi nkora umunsi njya muri Nyanza nyuzaho n'itangazo ripasa ubusa.
Itangazo warinyujije hehe?
Hariya muri Nyanza muri gari ninyujijeho mpamagara wa mugore nyine ampa amakuru ngo none se ngo kutambanje kumpamagara ngo tugire ibyo tuvuga. Ndavuga ati none se ko wananiye urajya mbigenze? Ndavuga ngo nziyambaza izindi nzego nta kundi.
None se Nyanza kwa nini wagiye hehe washakiye he?
Nashakiye hariya muri gare ya Nyanza nyine za ntuza za Busasamana. Busasamana hariya niho nashakiye.
Ubu gute ningira Imana mama araza kuba ari muri gare cyangwa se data bumve ko mbashakisha?
Uwo nabazaga akaba yaravugaga ati rero nimbuze izina rimwe ntabwo bikunda kuko nagiye no kuri ntuza kubaza ba gitifu nyine kugira ngo bandebere. Banyujijemo indangamuntu baravuga ati nta n'umubyeyi n'umwe ugira ati wowe aturi nk'igicibwa kuko aho narerewe sindi umwana wabo n'ahandi sinigeze ndererwa ngo menye ivuko ryo mu rugo. Ubwo ni uko ndaho ngaho.
Ubu se utuye hehe? Umubyeyi wakureze ko yatabarutse urambwira ko inzira zabyaye amahari uba hehe? Aho warerewe, warimutse, urara rubunda, ubahe?
Aho narerewe bashatse kunyimaho nubaka mbajyana mu buyobozi barampa nk'abandi barahabwa nanjye nguha. Ariko ubungubu ubu ndi muri Kigali nyine mbafite akazi nkora ntabwo ngiri mu Mutara ariko mu Mutara naho ndubatse ntacyo. Ndavuga ati rero ibyo waba ufite byose nta babyeyi ntabwo byava mu ntara reka nshakishe.
Ariko amakuru baguhaye kubwira ko iwanyu ari Nyanza. Ubuse ko amakomini byari amakomine byahindutse ibindi ko none dufite imirenge ntuze komine yanyu bakubwira ko wakomukaga muye komine nyirizina?
Urumva uwo mugore yanze kumpa aderese zose yarambwiye ngo usangwe iwanyu ngo ni mu murenge wa Ruhashya ariko akagari nakamubaza akagatsimbararaho kuko yaramaje kuba amakuru yumva ariwo mu rugo. Arambwira ngo iwanyu baranakize ngo babonetse ngo wowe ntacyo wamarira kuvuga ngo wowe ngo biruta no kubutarana nabimbwe n'ubundi ubwo ngo ngurava.
Ibyo aribyo byose ibyo birahagije niba koko ababyeyi bawe batuye muri Ruhashya ntabwo bizagorana kugira ngo umubyeyi utuye muri ako karere muri ako gace waba yaraturutse muri Tanzania mu mwaka w'2001 agaruka mu Rwanda akaba yari afite umwana w'umuhungu witwa Rafiki akaba yitwa Riyeli n'ibyo zina ribaho umugore akaba yitwa Ntakiruta Imana ntakabuza bazatunyuraho hanyuma tubahuze vuba. Ndizera yuko abantu bari mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda batwumvira Inyanza batwumvira Kiruhura batwumvira muri Ruhashya yose mutabare uyu mwana Rafiki ushaka ababyeyi umaze imyaka 23 atandukanye n'ababyeyi be leto mufashe. Ngaho rero Rafiki n'ababyeyi bawe bakumva nicyo ushaka kubabwira umunota umwe w'urukundo?
Ndashaka kubabwira rwose ko ndiho rwose nubwo bashatse kuvuga ngo ntabwo nkiriho ariko ndiho. Ndashaka ababyeyi banjye kuko ni nanjye mfura rwose urumva sinigeze ngira imbeho sinigeze ngira ababyeyi nanjye nibura ngo ntete nk'abandi rwose ndumva mbashaka mbabonye rwose nta kibazo.
Urakoze cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Urakoze kudukunda no kutwizera. Rafiki bongera akazina ka Sugabo wari utarabatizwa igihe watandukanaga n'ababyeyi bawe nta rindi zina ufite ariko ababyeyi bawe ndahamya yuko uzababona kubera yuko niba koko batuye aho ngaho i Nyanza cyangwa se mu nkengero za Nyanza baraturutse muri Tanzania mu mwaka 2001 bahunguka bazakumenya bamenye ko uri uwabo. Ngaho rero amahoro y'Imana.
Urakoze.
mu mwaka w'1993 umwana w'umuhungu witwa ufite amahoro Eric wari ufite imyaka 4 yahawe umuryango w'abazungu mu Faransa ngo bamurere nk'uwabo nyuma mama we Mukandihano Drossera yitabye Imana murumuna we Marie Jeanne Giramata arashaka ufite amahoro Eric kabere nyina wabo atuye mu Bubiligi
no gushaka umuvandimwe ufite amahoro Eric niyo mazina ye niyo yasohotse mu gihugu afite yabonye famiye yamutwaye mu Bufaransa aho ngibuka ni nko muri 1989 abaho intambara kontakte ze zikaziburanye mu ntambara mbere y'intambara bwo yashoboraga kuvugana n'umubyeyi we wari ukiriho ariko umubyeyi we nawe aza kwitaba Imana yitabye Imana rero kontakte zirahagarara
muri 1989 yavuye mu Rwanda agiye mu Bufaransa yagiye ate yoherejwe ate ninde wabigiyemo kugira ngo umwana ave mu Rwanda ajye mu Bufaransa yagiye hawe abandi babyeyi hari bwumvikane mwagiranye n'abamujyanye byagenze gute kubyo wibuka
nari muto yanange ariko icyo nibuka nuko yari umwana ufite amaraso y'Abafaransa papa ni umufaransa mama yari umunyarwanda ubwo rero ntago mama we yashoboye kujyana na papa nk'uko babyifuzaga demarshe zarakozwe ariko ntibyashoboka bidashobotse umwana akurira aho ngaho nyuma haza kuza umufaransa wari uri muri misiyo y'akazi aza guhura na mama w'umwana amugirira impuhwe kuko yariraga abana b'imfubyi afite muri umwana wabo aravuga ati ibyo ari byose nabafasha nkabashakira umuryango watwarira umwana birakorwa bimaze gukorwa rero umwana abona famiye iza kwipresente Kigali demarshe zirakorwa umwana atwarwa igihe gitoya muri iyo famiye noneho igihe kishyitse umwana ibyangombwa bimaze kuzura byose baramutwara nuko nguko yagiye
mbese nyina w'uyu mwana Eric mupfaniki muvindimwe
ni tante wanjye ni afite umwe na mama
Eric ajya guhaguruka mu Rwanda urambwira ko yabanaga n'abandi bana b'imfubyi ni nyina wariraga abana b'imfubyi
abo bana b'imfubyi Josette Arti ni njye na murumuna wanjye twebwe twari twabuze ababyeyi tubuze ababyeyi rero murumuna wa mama aradufata adufashe rero nuko muri parcours ye rero niho yabashije guhura na papa w'umusirikare yari umusirikare w'umufaransa aramutwara rero amufasha gutwara uyu mwana natwe yaradufashaga mu bimwe na bimwe byashobokaga aradufashaga ariko umwana niwe yaboneye famiye aramutwara
yego uwo musirikare w'umufaransa wabafashije amazina ye urayibuka
twamwitaga Dominique yitwaga Dominique ariko nari umwana niryo narinzi gusa cyose cyo yari umuofisiye umusirikare wo hejuru wari ukomeye ikindi nibuka yatwaraga indege kajugujugu yajyagaza no mu rugo guca hejuru y'iwacu adupepera ashobora no kuba ashobora ko yaranatwaraga n'umukuru w'igihugu wa epoke ari mu bamutwaraga
hanyuma abafasha kubona umuryango mu Bufaransa wo kugira ngo wakire uwo mwana ariko uwo mwana wambwiye uti yari afite amaraso y'Abafaransa tante wawe yamubyaranye n'umufaransa
yamubyaranye n'umufaransa
umufaransa bamubyaranye amusiga mu Rwanda tsubira iwawe amazina y'umufaransa babyaranye ntago umuyaje
iyo ntago nayamenya
tante wawe ntiyakubwiye
ubwo ntanze namumenye yari yarabonekaga cyane twaramubonaga kandi icyo gihe nibwo nari naratangiye no kujya kubana n'uwo mutante mbere ntabwo twabanaga
ubwo mwari mutuye hehe
aho twari twatuye ahantu hatandukanye ariko ni Kigali mu Bugiyogo mu cyahafi
Okay, wambwira amazina ya tante wawe nyina wa Eric
Mukandihano Drossera bakundaga kumwita Chantal
Eric ava mu Rwanda yari afite imyaka ingahe
kubera afite nk'imyaka ibiri itatu yavutse 89 cece numva nshobora kukibuka nka 89 agiye nka nyuma y'imyaka ndebye nko ku mafoto mfite mbona afite nk'imyaka itatu ine
yavutse 89
yagiye muri Zambia imbere y'intambara gato pe yavutse 89
urashaka kuvuga yagiye gato mbere ya 94 muri 94 ariko
no yari yaragiye deje
ubwo yagiye muri 93
93 cyangwa se 92 ishira gutyo kuko haraciyeho umwanya vraimentiyeza
wambwiye yuko habayeho ibintu byo gushaka impapuro zose zimaze gutungana abona kugenda birumvikana urambwira ko ari mutoya ariko se izo mpapuro igihe ababyeyi baje kumutwara bavuye mu Faransa waba wibuka aho zashyiriweho umukono n'uwazishyizeho umukono ndashaka kugira ngo ndebe umwana yagiye gutyo yamaze kugera ku myaka 18 ababyeyi bamureze bamuha impapuro zose zo bita dosiye ye akaza zibitse aho ngaho haba handitsemo ababyeyi be n'impamvu nakubazaganye nuko yitwa igihe yaramutse ari Chantal wanditsemo kandi hano namenya ko ari we ariko yavuye mu Rwanda byemejwe n'urukiko rw'ibanze rwemeza yuko uwo mwana hawe abandi babyeyi ninde washyize umukono kuri urwo rupapuro ni Chantal
ni Chantal wabikoraga kuko niwe mama wiwe ni nawe wari mukuru nta nubwo umwana ari gupfa kugenda gutya atamutanze ariko ntabwo namenya ngo ni iki ariko ni Chantal wabikoze kuko yabikoze ku mutima we yaravugaga ngo arabikorera umwana niwe wabikoze tumwa niwe wabikoze
kuva muri imyaka yose ishize nta handi washakishirije ntiharahugize ushakishiriza
nifuzaga kubikora ariko ne limite puke ibaza ndabaza hehe nigize no gutekereza kuba nabaza muri ambasade ntisuye umuntu uko yinjiye niba yaranahinduye amazina ko yinjiye afite aya mazina ndi limite ntago nagize iyo kuraje nyinshi cyane
birumvikana uyu muryango wamujyanye kumurera wamuhawe ntabwo mwigeze mumenya amazina yawe
no ntabwo nigeze ntuka nari umwana kandi ibyo nyine urumva byakorwaga hagati y'abantu bakuru gusa twe nyine ibyo batubwiraga ashobora kutubwira ibikagiye kugenda ifara akenshi
ibyo aribyo byose umwana niba yarageze mu Bufaransa tuzamenya aho aherereye abana bageze mu Bufaransa muri icyo gihe abahari dushobora kumenya aho baherereye nzashakisha mu mazina ahari yabahageze ku gihe ningirimana nkamubona nzakubwira nkunda gutanga umunota umwe ku bantu baje mu kiganiro Agasaro ka Buraga bashakisha umuntu nubwo bwose Eric yagiye akiri mutoya ariko abazabyumva bazamusobanurira yumve ko ari tante we umushaka mubwira icyo umushakira mubwira ijambo rikuri ku mutima
Eric no kukubwira yuko tugukunda tugutekereza kandi tugukumbuye uramutse wumvise ijwi ryanjye umukuru wawe mwakinaga ukiri mutoya ukumbuye kukubona
igira amata urakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga ukomeze utegereze wizeye ningira amakuru nzo yakugezaho nkifurije amahoro y'Imana
nakoze cyane
Agasaro ka Buraga
mu mwaka w'1994 mu kwezi kwa kane umwana witwa Habihirwe Paulina wari ufite imyaka 13 yatandukanye n'abavandimwe be igihe ababyeyi be bari batuye i Remera bari bamaze kwicwa. Habihirwe Jean Claude ni musaza we wo kwa se wabo ni umushaka atuye mu karere ka Kamonyi umurenge wa Rugarika akagari ka Kigese umudugudu wa Bikamba.
Nagira ngo mumfashe gushakisha mushiki wanjye wo kwa data wacu twabuze 94
ngamuburiye he
bo twamubuze turimo duhunga bari batuye hari i Kigali hari i Remera noneho mu gihe barimo bahunga babateramo igisasu baratatana abana bose we aragenda ariko abandi bo turababona
abandi mwarabonye we muramubura
abandi twarabonye we turamubura ubwo rero numvishe ku kiganiro agasaro kabuze numvise ko mushamufasha abantu gushaka abantu kandi bamwe bakaboneka ndavuga nti wenda nawe ushobora kuba akiriho tukabona twara tutarabashije kumenya ahantu yabaherereye ariko wenda akaba ari muzima akabariho.
Yari afite imyaka ingahe?
Mbo icyo gihe 94 yari afite imyaka yavutse nayo yari imwe
ubwo yari afite imyaka
yari nko muri 13 cyangwa 12 gutyo.
Ni 13 nibwo yaravutse muri 81. None se bari batuye i Remera mu kahe gace ka Remera?
Bari batuye i Remera hariya hepfo ya stade ubu ahubatse controle technique. Twahitaga mu gihogere.
Yitwa nde?
Yitwa Habihirwe Pauline.
Abo bandi bana mwabonye bari kumwe bigeze babwira niba yarakomeretse cyangwa atarakomeretse yagiye ahunga gusa?
Mbo bakuru be twaravuganye batubwira ko nyine babateye amasasu noneho barirukanka buri wese acukunda cukwe bo baza kugera inyuma turababona ariko nta yandi makuru y'ibi nabo bazi.
Mwababonye mugeze he mwebwe? Mwahuriye he? Mwahuriye Masaka? Mwahuriye ku Kicukiro? Mwahuriye Inyanza? Mwahuriye he?
Twahuriye igikoro niho twari dutuye icyo gihe ubwo bava i Remera baza birukanka bahunga bahita baza mu rugo nyirumva ko ari ni kwa data wabo kwa se wabo bavirumira bahunga baraza bahita bahungira iwacu nuko dukomezanya duhunga ariko turamubura. Ubwo rero nta makuru y'ibazi ngo avuga ati yenda yagiye aha cyangwa se yagiye nuko twariceye turavuga ati yenda birashoboka ko wenda yarahuye n'abagira neza bakaba bamutwara se wenda akaba hari ahandi hantu hari cyangwa se akaba yarahunganye n'abandi bantu amakuru twese twongera kumenya abatari yenda biramutse binyuze kuri mu gasaro ka Buraga hari igihe wenda yakwiyumva cyangwa se mukamwadufasha kuba twamenya niba hari ukuntu twamubona yenda cyangwa se twamenya ibye.
Paulina Habihirwe umwana w'imyaka 13 abazi iwabo ashobora kurorongotana ariko akagaruka mu rugo aho yari atuye yigaga he?
Yigaga ari kuri Remera Catholique
kandi agataha iwabo akahamenya.
Iyo agataha iwabo akahamenya kuko nyuma ntiyigeze agaruka mu rugo urumva icyo gihe papa we yarapfuye na mama we ariko ntitwigeze tumenya irengero rye. Twagerageje kubaza abaturanyi babo tubura amakuru neza neza.
Ababyeyi be bapfiriye i Remera nabo?
Yego ye.
Muri iyo nzira muhunga nta baturanyi abantu bari batuye i Remera mwigeze muhura nabo umubabaze niba hari umwana barabutswe witwa Habihirwe Paulina?
Bo kuko icyo gihe duhunga twavuye Gikondo duhita dukomeza tujya i Muhanga kubera ko ariho twakomokaga. Nta bantu i Remera twongeye guhura nabo twashatse kongera kubaririza duhungutse muri za 96 abantu baratubwira bati ntabwo twigeze tumubona gusa batubwira amakuru y'uko ababyeyi babo bapfuye.
Papa wa Paulina yitwaga nde?
Papa wa Paulina yitwaga Munyakazi Gerive.
Abo bandi bavandimwe ba Paulina babagezeho bakagira Igikondo baraho ngaho mu Rwanda?
Bari mu Rwanda nabo barahari.
Wampa amazina yabo bavandimwe be akazabumva akabamenya?
Hari mukuru we witwa Ugize Neza Janvier, hakaba n'undi witwa Uwineza Antoinette, hari na musaza wabo witwa Muhire Jean Paul, hakaba n'undi mukobwa wabo muto we witwa Tuyiringire Germaine. Uwo Tuyiringire niwe wakurikiranaga na Paulina. Paulina yari mukuru, Germaine akaba ari mutoya.
Ese none haba ihirwe mwagarutse mu Rwanda muri 1996 Polina haba ihirwe we yarabuze muri 1994
yego
kuva icyo gihe kugeza uyu munsi imyaka 28 muri imyaka 28 ishize mwakuteye izihe ntambwe mwakoze iki mushakisha irengero rya Polina
bo ikintu twakoze twagerageje gushakisha kubaza mu baturanyi tubura makuru tugeze aho ndaga kubera n'intambara bakatubwira ati abantu benshi barapfuye twategetse hashyendera we byaba byaramugendekeye gutyo dusa nk'aho ducitse intege nuko twumvise rero nice numvise agasaro kabuze ndavuga nti birashoboka ko Polina nawe yaba wenda yaragiye akaba ari hirya no hino mu mahanga cyangwa se ari ahandi hantu reka nkomeze nshakishe nayo reka nayo gucika intege ngera mu gasaro naho mbaze numve hari igihe ndabasanga aribwo buryo bwari busigaye kugera wenda tubashe kuba twamubona kuko nagiye numva ko hari aho umufasha kumva abantu bamwe bari baragiye mu mahanga bakajya ari batoye wenda barajyanywe n'abagira neza bongere kwibuka bitewe n'uko bari batoye ngo babe bakwibuka iwabo ndavuga nti ndabishobora kuba binyuze kuri radiyo ari yenda yakwiyumva cyangwa se yenda n'abandi bantu bamuzi bakaba badufasha tukaba twamubona bakiriho
birumvikana none niba Polina akumva muri kano kanya habihirwe nicyo ushaka kumubwira
icyo namubwira rero uko abayatwumva ni ukuri rwose dufite ikibazo kuba tutamubona yari akiri mutoya turamwibuka mu butoya urumva twaranganaga ubwo rero ndamutekereza nkumva mu bwenge bwanjye nkumva ko akiriho nkumva ndamukumbuye ku buryo ari ibishobotse rwose tukamubona mu muryango twakwishimira kongera kumubona
ukomeze utegereze wizeye Jean Claude Habihirwe wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
ni ukuri nanjye ndabashimiye cyane ubwo nari maze igihe kinini mbashakisha ariko nishimiye kuba tuvuganye kandi murakoze cyane rwose Imana ikomeze ibafashe
agasaro kaburaga
undi mwana waburanye n'umuryango we mu mwaka w'1994 dushakisha uyu munsi yitwa Elam Ndahimana mu baturanyi yarazwi ku izina rya Didi mu kwezi kwa gatandatu 1994 yari kwa nyirakuru muri komini Masango mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama papa we hitiyise Eneyashi yavuye aho yahungiye agarutse asanga umwana hari abamujyanye ubatuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Mageragere akagari ka Kankuba umudugudu wa Rugendabari
twatandukanye muri jenoside yakorewe abatutsi igihe 1994
mwatandukaniye
ahoze komine Masango akagari ka Nyakogo umudugudu wa Gashirabwoba
none se muri 1994 mu kwezi kwa kane wowe hitiyise warutuye
we nabaga i Kigali koko mama w'abana yari yarapfuye y'abana majyana kwa nyogokuru na sekuru bari bakiriho barabana yewe nabaga i Kigali
hanyuma ubasanga i Masango
muri jenoside nakoze ku nshuro mbasanga i Masango imana yari imfashijemo mbasanga i Masango turabana kwa kane kwa gatanu kugeze mbatangira kunshakisha cyane kuko nigiye narokotse jenoside yakorewe abatutsi n'umuryango wanjye
mbwira kugira ngo nsobanurire neza byagenze gute kugira ngo abo bana mwari mumaranye amezi atatu mutandukane niki cyabatandukanije habaye iki
yewe batangiye kunshakisha cyane noneho jyewe ndahunga mpunze mbasize mu rugo kuko nabo bambwiye ko ngarutse babashakishije cyane babashakije ariko birahongaho ariko umwana cyane batotiye kuko baravuga ngo ubwo babuze ariko batwara umwana arahamuka cyane noneho bajya ajyana kuvoma na mukecuru na mushiki we bageze mu nzira y'umwana atoroka nuko umwana bamubura gutyo yabonye ngo abasirikare baza
agiye kuvoma ninde wamukoreye ninde watumye atikorera se ninde wamutesheje amazi yari agiye gushaka byagenze gute barahunga ku iriba nsobanurira
urumva umwana yari afite imyaka 6 ajyana na mushiki we wari ufite imyaka 5 ajyana na nyirakuru bo bajyanye kuvoma umwana yari afite akabido gatoya noneho bageze ku mugezi amakuru bamuhaye ngo babonye abasirikare baza babasanga ariko ntago yasobanuye neza abayibo ntago nahamye ibintu ntahagaze baje basanga rero arambwira ati kwa bari badusanga twihisha mu muntu zo mu masata yari ahari aho ngaho hafi baza badusanga aho ngaho nubwo bazaga rero batuganiriza n'akabido barakantwaza ariko umwana rero yababonye baza uwo muhungu witwa Didi ngo ari gukahagara muri metero nk'ijana nuko avuga ko rero ngo amakuru yampaye yarambwira ngo abasirikare benshi ariko abasigaye mu muhanda munini kuko twari turi mu muhanda nibo bamutwaye.
Abo basirikare bageze aho ngaho i Masango ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu ukwiriba basanga umukecuru wawe yajyanye n'abana kuvoma, muri abo bana harimo na Eramu. Baba abana beza, umukecuru baramutwaza, ako kabido barakamutwaza bamugeza mu rugo.
Oya, ntabwo bamugeze mu rugo, bageze metero nka 50 bamusezeraho barigendera,
bakomezanya n'umwana, umwana baramujyana.
Umwana abandi ntabwo ari abo bamutwaye, bamutwaye n'abasigaye mu muhanda kuko abandi bambutse umugezi bagasanga ku mugezi kuri kano bavomagaho. Noneho abo ngabo babiri nibo ngo bamutwaje akadido bahura n'abandi bahita bakomeza baragenda.
Ndagira ngo nsobanukirwe neza, abo basirikare b'ingeso nziza baje bakubaha uwo mubyeyi wawe bakamutwaza ku kabido k'amazi, yababonye bagenda bakamushubije abona kuna Ndahimana atagarutse kwa ajyanye na bamwe muri bo, abo basirikare umukecuru ntabwo yabamenye, ntabwo yakubwiye abari bo?
We ubundi bamubwiye ko inkotanyi zafashe komine Murama kuri 12 niho bango baturutse, kuko abaturage bose bari barahunze.
Yego,
abo muri komine Masango n'abakomine Murama bose bari barahunze baragiye baganiriza Kibuye. We arambwira ati baraje badusanga bamukumugezi rwose, ati bari babiri ati abandi basigara mu muhanda, umuhanda munini rwose tuba tuwurebe, niyo turi mu rugo tubawure tuwurebe umuhanda uturuka Igitwe ugana ku buhanda ugana Kibuye. Noneho rero baje babasanga, noneho baragiye bamuganiriza, baramuganiriza inkweto nyira zizi inazo zi, nibwo rero bamutwaza ako kabido bamusezi nuko bageze muri metero 50 bamusezeraho abango ku mugezi basubira mu muhanda munini. Ariko umukecuru azashikiye nagashiki ku mwana, umushiki w'umwana arababwira ati nababwiye bari kumwe ati ariko nese kuri tabo igihe ngo bagure ati ntimuze kurwanya ati ntigiriye ubwoba neza hagize ubwoba gute ko baje bagusanga kontakiti bari bagutwaye ubabwiye ubwabwiye nuko byagiye.
Mbese umwana abamujyanye arabazi yarabakubwiye?
Baraganiriye rwose na kandi we nta nicyo navuga kuko ntacyo bamutwaye, bamusezeyeho barigendera na barataha. Kuko abaturage b'iwacu bose bari barahunze, harasiga abantu b'abasaza n'abakecuru batashoboye kugenda kuko n'abandi ntabwo bari bashobora kujya guhunga ngo bahunge, nta nicyo bahungaga kwazi.
None wowe ni iperereza wikoreye ugira ngo umenye uko byagenze, uravuga uti ku itariki 12, tariki ya 12 niho inkotanyi zafashe Murama zigera iwacu ku itariki ya 14, yego zigera i Masango ku itariki ya 14 aho ngaho ababyeyi bawe bari batuye. Ugerageje kubaza amakuru wa mpaya gihamya ugeza kubwira ati iyi ni batayo ya 8 n'ijana se n'ijana 50 n'iya 200 nta batayo yahanyuza aho hantu ku buryo umuntu yayidumaho kujya ngo amenye uwo yobora agatumenye naho umwana yaba aherereye naho yanyuze. Batayo ijana 57 ntabwo ugize umenya umusirikare mukuru icyo gihe waba warayoboraga?
Wayoboraga ndumva ribingira.
Ibingira
niko niyo makuru mfite, ntabwo mbivuze.
Muri imyaka 30 ishize urokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, habaye ibihe byinshi byo kwibuka, habaye ibihe byo kugira ngo wabuzuwe ashobore kuvuga ati ndi hano, niba hari uwarabutse umwana wanjye azamundangire, wowe wigeze ukora cyo gikorwa cyo kugira ngo unyarukiraho bibukaho bashakisha abana uvuga uti nange ndamuze umwana ndetse n'ungu yibingira mwari kuhaburira ukamubaza uti bese mu basirikare wayiburaga nta mwana wabonyemo yenda bari bafashe ngo bafashe kwikorera icyo kintu wigeze ugikora bimvikana ryabaga bigikomeye ku mutima ariko wigeze ubitekereza kugira ngo ubaze
oya mu gisirikare naho nagiye ariko nagiye muri Afrika Nyanza ariko nagiye wakushize 2022 nagiyeyo mbaza ya referenda ntabwo igihari harimo abana babo mu muhanda bazanwa mu muhanda bazi umukecuru wari uhari n'ubu arahari ati umwana wawe azakuba hari hano baramaze imara referenda n'amukuza uko twagenda dufata abana benshi n'abagenzi babo babonye imiryango hano nagiye kuri wese wese Kacyiru hano nagiye n'imini w'umwe ariko nabuze umuntu wa nabaza ati nashakishirije hano bara hano na sesere nagiyeyo banyereka n'amafoto arambwira ati amafoto mureba muri amugi ikaba nta abana benshi ba nta urimo
uko biri kose niba hari aho aherereye hari abagira neza bamuhaye kubera ko n'ibintu byakorwaga kenshi abasirikare b'inkotanyi babonaga abana batafite ababyeyi bakabafata bakabageza ku bigo by'imfubyi wagiye mu Kinyanza ariko hari n'ibindi bigo hirya no hino ndasaba cyane kugira ngo abo bagira neza banyuze imasango bagwaniriye na n'umukecuru wawe ariwe nyirakuru wa Ndahimana niba uwo mwana bamwibuka cyane cyane abo bari muri batayi 157 bavuye murama bakanyura masango niba hari icyo bagana ku Kibuye niba hari icyo bibuka bazagufashe wowe Eneas hitiyise niba uyu muhungu wawe ariho Elamu Ndahimana akaba kumva muri kano kanya muri kino kiganira Agasaro ka Buraga n'iki ushaka kumubwira ngo uyu wa munota
icyo nshaka kumubwira nuko papa we akiriho ariwe jyewe bitiyise ni ati namushiki we na mushiki wanjye arahari uri yawe nerida niyo yita umukecuru nyirakuru we yarapfuye na sekuru yarapfuye undi uriho ni mushiki we muhire saranje twitwa yakundaga kumwita pico niwe bakurikirana niwe wari mushiki we turahari rero numva hagize uwaba umenya aho aherereye ubwo yaturangira cyangwa akanyura ku ijwi ry'Amerika akadufasha akazamubona
urakoze cyane Eneas hitiyise kuba warategereje cyane ukabije mu kiganiro Agasaro ka Buraga kandi ukaganiriza abumva ijwi rya Amerika ukoresheje umutima wa kimuntu wa kibyeyi ushaka umwana wawe ndagukomeza kandi nkwifurije amahoro y'Imana
yego namwe urakoze
Agasaro
ikiganiro cy'uyu munsi Agasaro ka Buraga ntano kirangiriye mbashimiye kuba mwaduteze amatwi abadukurikira bashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mugatanga umwirondoro wanyu naho mubarirwa ndetse n'incamake ku muntu mushakisha ni 00120072463410 nongere nisubiremo nitonze 00120072463410 naho ubutaha amahoro y'Imana mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
Vugana, kwijwi rya America,
Agasaro.